Difficult.
What's up?
Wela boy. Yeah. Wela boy nkani.
Niggas, not just yet.
I think it is. Jack. Ushe wela boy. Wela boy. Tijaki. Bamugwira shishita.
Rumba. Kai anari kumaliro lokwa.
Ushe wela boy. Wela boy. Atimuzatu. Bamugwira shishita.
Wanda msainire polisi bondi na ndani rumba Jacky.
Chimbega kutepea na bwila Kuchuga kwa naenda kufanchito Mugalizi sana ziseche Chimunika kucha eze na kamia uli Fika panyumba siya katundu Madamu nae kumupokelea Kiletani vonse tewashe Kwa chokela patari Kutenga pocha uzi apela muli vintu Atika pena banaibala mwoma change Kupitiza mwaja kuchosa penze mwyo Kazi mwenze machenji ya makondo
Maikalanga tapuwa Jacky watikwiriza
Ushe waimbele boy, waimbele boy Jacky wa mungwira shishita Ushe waimbele boy, waimbele boy Timuza atu wa mungwira shishita
Rumba ulamanda mangasa ni wanabuaji
Jacky mwenyumba looking so happy Na kamwana basokela na kalambe Kutabwa chape madamu angena ukwia Baby what's going on Nae madamu kuchosa ija kondomu Na kumufunza nae what's going on Ataki poko nyamutu na kukambati Uibala baby na choka ku workshop Jezo chaya ba HIV na kondomu What you take me for? Jacky vazanda, vaenda na mbafa Bagali kuzamba, SMS mafoni Madamu kanzi, ainu shabelenga Hi Jack, I already miss you Kuma mwanti,
you are real man
Waimbele boy, waimbele boy Jacky, wa mungwira shishita
Waimbele, rupasi wa mizana, note nyi
Ushe waimbele boy, waimbele boy Atimuza atu, wa mungwira shishita Ushe waimbele boy, waimbele boy Jacky, wa mungwira shishita
Hakata Kawala na mpakwa anjaima
Ushe waimbele boy, waimbele boy Tumzatu, wa mungwira shishita
Pate pate Friday, changala jenga kuchoke na leruzi sobera weka Kambaka kuti
Ah, madam wanga zanu na branch
Olopa nyumba pako nizi figa branch Kuti mwere mkuitane Shua mundu upezeke na ma empty cartridges Ya mabuleti mutumba Wazo kuwa na branch Upwene na matumba fulu majana ya Mabaluni achikulire matumba Wazo kuwa na branch Olopa nyumba pako tika mwera How receive she is he going to have If your madam azamu tipokele na branch I'm can't possible Tapuwa kombo ni yose Patapita batu ni dadi Muzake wa Jacky Naso muzake wa Jacky Professor Difficult Seti Kanso Mugabe Obama Muzake wa Jacky Mwati kuhika hii